Tekatekene ya UGEITI yalambuludde ensonga zino.
Eno report etuwa information ku bintu ebikwatagana na obugagga bwaffe obw'omuttaka. Biki bye tuyinayo, biriwa, baani ababisimayo, bituleetera ssente meka, biyamba bitya abantu b'omu communities ezo abantu bwe babisimira. Neeyongera okutubuulira ssente companies ne zisima buno obugagga zisasula ssente meka mu URA. Tuza kwetusanze oluusi companies ziba tezaagala bulungi kutuddamu bulungi nga tubabuuzizza wansi. Nga tewali teeka eribagamba nti mulina okuddamu kati awo tulina obasaba bulungi.
Gloria Mugambe okuva mu gwandiisizo erya Uganda Extractive Industries Transparency Initiative. Kakati ye senkulu w'omukago ogutaba bannakyewa abalondoola ebyembalirira ku Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG, Julius Mukunda alambise obukulu bw'obwerufu mu nzirukanya y'obugagga obw'omuttaka Mugwanga.
Waliwo ripoti etulaga obugagga bwaffe enjeri gye tubufunamu ne tu export ne tubujamu ensimbi. Ripoti nungi lwakuba nti etulaga kiki kye tulina ate enjeri gye tujjamu ssente. Naye waliwo ebintu bibiri nti data yaffe eringa nga tekwatagana bulungi. Bwoba ng'olina gold ttaano emu gy'ojja mu ttaka naye bw'otuuka ku boda zibeera mu ttaano zibiri oba ssatu. Kitegeeza ki nti endala ttaano zivuddewa. Wali gye wamujje tewaddikira ayinze bulungi. Private company abantu ababulijjo kati bebafunamu naye munnayuganda tafunyeemu ne gavumenti omusolo tegenda kugufuna.
Julius Mukunda wabannakyewa abalondoola embalirira mu mukago gwa CSBAG.